izimbangela nokuvimbela. Ukuqonda izimbangela zomdlavuza wesibeletho nokuthatha izinyathelo zokuzivikela kunciphisa kakhulu ingozi yakho. Funda mayelana nezinto ezibeka engcupheni kanye nezinyathelo ezisebenzayo ongazithatha. Ulwazi olungelona iqiniso, ukungabi nokufinyelela ekuvimbeleni, ekuhlolweni nasekwelashweni kumbangela u-90% wezifo zomdlavuza wesibeletho e-Afrika. Umdlavuza wesibeletho uyimbangela enkulu yokufa kwabantu besifazane eNingizimu Afrika ngenxa yomdlavuza. Lokhu kuyadabukisa ngoba lo umdlavuza uyavimbeka futhi ukulashwa kwawo kuyasebenza kakhulu. Ake sikhulume amaqiniso, sixoshe ihlazo futhi sisindise izimpilo. Ngaphezu kuka 70% wezifo zomdlavuza wesibeletho zibangelwa yi-HPV, i-human papilloma virus, egxanyiswa ngokuthintana kwesikhumba. Cishe abantu abayisikhombisa baphaya 10 bayithola i-HPV ngesikhathi esithile empilweni yabo. Lena yisifo esibangela ukuthi ama-cell esibelethweni aguquke kancane kancane futhi izimpawu zenzeka sekwedlule isikhathi. Abanye besifazane ababinazo nhlobo. Yingakho i-pap smear ibalulekile. I-pap smear ithatha ama-cell esibelethweni ukubheka okungajwayelekile. Lokhu kungakhathaza kancane kodwa akubuhlungu futhi kuthatha isikhathi esifushane. Ngokuhlolwa njalo nokuqashelwa kusenesikhathi, ukulashwa kuyasebenza. Yiba nengxenye yakho ekupheleni komdlavuza wesibeletho. Funda amaqiniso, khuthaza amantombazane aneminyaka ewu-9 kuya ku-12 ukuthi bathole umgomo wesikole. Uma uneminyaka engaphansi kuwu-28, hamba uye goma e-pharmacy. Qala ingxoxo. Bheka abangane nomndeni mayelana nokuhlolwa kwe-pap smear. Khuthaza abesifazane abaneminyaka engu-18 kuya ku-69 ukuthi bahlele ukuhlolwa e-clinic noma esikhungweni sokunakekelwa kumdlavuza. Singasindisa izimpilo ndawonye. Ukuvimbela i-human papilloma virus, HPV. Yini i-HPV? Iqoqo lamavirus angaphezu kuka-200. Amanye aholela kumahlasela ezikhunjeni. Kanye amanye abangela umdlavuza. Ithathelwana ngokuthintana kwesikhumba, ikakhulukazi ocansini. Izifo eziningi ziyadlula zodwa, kodwa ezinye zihlala isikhathi eside zibe yingozi empilweni. Uhlobo oluxhumene nomdlavuza wesibeletho. Kukhona ubufakazi obuningi obukhombisa ukuthi i-HPV iyimbangela enkulu yomdlavuza wesibeletho. I-HPV iyisifo esithathelana ocansini esivame kakhulu emhlabeni. Umkhankaso wokugomela i-HPV. Umnyango wezempilo kazwelonke eNingizimu Afrika unikeza umgomo we-HPV mahhala kumantombazane aneminyaka engu-9 nangaphezulu ezikoleni zomphakathi, ezikhethekile, ezizimele nezingaqondakali ngaphansi kohlelo lwe-Integrated School Health Program. Ugomela unikezwa abasebenzi bezempilo. Izimbangela nezingozi. Funda mayelana nezimbangela eziyinhloko kanye nezinto ezibeka engcupheni yomdlavuza wesibeletho. Izindlela zokuvimbela. Funda ukungazinciphisa kanjani ingozi yakho. Isinyathelo 1. Goma. Zivikela kusenesikhathi. Imigomo ye-HPV iphephile futhi iyatholakala mahhala kumantombazane aneminyaka engu-9 kuya ku-15. Iminyathelo 2. Hlolwa njalo. Ukuhlolwa njalo kubalulekile. Khetha ukuhlolwa kwe-HPV DNA, i-pap smear noma i-VIA ukuthola ingozi kusenesikhathi. Isinyathelo 3. Thola ukwelashwa. Uma imiphumela yakho ikhombisa okungajwayelekile, landela izeluleko ngokushesha ukuze uthole ukwelashwa. Izinsiza ezingaphezulu. ENingizimu Afrika, izinsiza ezihlinzeka ngolwazi ngomdlavuza wesibeletho zihlanganisa i-Cancer Association of South Africa, i-Mary Stopes South Africa, i-Cancer Alliance kanye nomnyango wezempilo kazwelonke nge-Cervical Cancer Prevention and Control Policy. Lezi zinsiza zinikeza ulwazi ngezindlela zokuvimbela, ukuhlolwa, ukuxilongwa, ukwelashwa kanye nokwesekwa kwabantu besifazane nemindeni yabo.